Ay, funo nga. Ay, salute. Winkabza mekoneni, ngipuliske fungshaye tu. Ngiziphonsela ushweleni. Asibange nestelo nibhithi hip hop ayisebenzi. Ngiphethe isigubhu esifusidumbu masifuka kunuka intelezi. Bathi inkaba ayisekho ithwele umhlabathi ngesifuba. Kodwa umdala kavumanga ngisathwela irap ngesifuba. Uvele wanginika ipiki wathi angibagubhela amathuna. Rap my hands like Mike khona okumele athole iqupha. Abanye bathisa uZulu babuye behabiya ngamabhasi bayakotela. Yiminqola ka-Eliya. Abanye balinda inkaba ukuthi ivusa amakheriya. Bayazi ngiza nebeef uma ngena bayakhamisa. Bafana ngintshele nina nikho kuleveli yami. Ngihlala i-442 nina nikho kuleveli yami. Ngistrike ngo-stallion nosiya kumawing ami. Ulwa uphushisisa uzodeliver ku-9 wami. Ngiyinhlala isuthi ngidla umrepha ngihlale ngisuthi. Ma ngena hip hop ngibamba i-mic ngicuphucu. Ngikabi big magnitude at a different attitude. X-Scotty ma ngiphuma ngine-flow ene-attitude. Ku-hip hop ngi-King Kong phethe tungithi ping pong. Khuluma kakhulu ngivala umlomo ko-TikTok. Bathi inkaba isi-big dog nina ningishaya ding dong. Sengaqeda i-flow and play dirty ku-hip hop. Balinde bewuhalele inkinga nje bebengiphaphele. Ngasuke ngawukhiphi bese kwanto mahlalela. Zodla ngishiya insalela mathuba omsebenzi onivulele. I'm the only rapper ne-logbook e-McLaren. Namanje Sweeney Ndondo best rapper ku-hip hop. Ningangithulela isigoko i-McLaren ivula ingqondo. Sidla izamba nelikaponde bhenki bangibiza ngesibonga. Funga ngisebenze ehlathini ikhwama zami igcwele godo.
Ma-7 obse. Namanje rough Estalion, alithula ibeat kancane ngilodi igani yami. Kufika ihuzu umaqhuzu kuyashuba shoni kalami. Vele uzu-7 masiphelela shot nakancane. Ebhitini nginenhlizimba ungidlula umawu engane yami. Ngeke ndungele abafana ama-punch kalo. Ngeke nibuye ningabashana uthathe i-chance uyabhoda. Ngintshilile ojika ivile and fast nakhona. Mangifasa inqindi i-GBV ningabafast nyabo. Hayi man yes, ngishaye ezaphansi kwamasi. Nonishiya nikhalazi la kimi joni zobhampa nasi. Lehasi ngegasi vula amehlo forecast alasi. Kukuba weak njengalo mqondo abafazi bamanje. Bayisusile bapresele irongi ibhathini. Hlasele emphakathini ibhubi esiliphumile ehlathini. Ngeke ulunge esitikini kwedini uma ungathini. Punch after punch impika Mayweather no Tyson. Bayagembula laba yimi ngoni khasini. Clever yakudala ungangibiza ngo-El Pacino. Kasi rap ibhawa la uyifunde kimi uphasile. Wonke umuntu ukopa kimi ngi-genius eklasini.
Asaba jam. Yaqala inkinga maqala kufika bokapatiya bathuza kwenzizo bayithanda ifika yabhalansisa eclub please ngiyapapatisa mabangatisa siyawakhipha amadoda phansi kweyiketi zomadiya efata figa lalamanika sasanda kufika pina golden boy now we rich boys knocks mudizwa umama mia laba bafika ngivala ngiyakhiya kuvela umhawu uma ngihlala ngegotho kwebhakaniya manake manazulu ungangikhuzi vula ibhut kushikhush phuza ibhuza basuze ngalutho la ngiyabusa bamazwe sophuza ungajubi Tawula man lose ngoba icala ngelisula. Nje bi-hip hop ithula akekho uzakwa inkunzi nami nje. Ngithenga ngisithule ngisi-reintroduce. Angifuni ukube saduma la ku-season scoop. Sathi must blow up like boom. Sasesisale emuva angijonji. I'm a different kind of seller. Lo mjuluko wami bawuthenga the WN sweater. Ngiyawina mang better. When rapping I'm sounding better. Bengeke ngigcine ngapitch ngi-product ye-Pet Center baba. Hold up, I'm sending this as a caller to any man asitshele ukuthi ngayimela le collab. Dala ngalamba kwamanje lempi ngayiphaka. Thula madoda mani fanayo le horsepower ma.
Spilly. Ay, ngathi amasenda sekuhlaza bafana bam. Ningalenzi iphutha lokuzihlaza niqabana nami. Ngiphaka impi yasenqome nginifunza imbenga niyikhothe ngenkunzi keqa amathole ngidliza qheqa nina nifolela umlaza bafana bam. Ifuse nentwana ziyazi slime sigcwele to the brim. Ngilo mncelo ngeke uwele mase kumele ufike kimi uze ngequpha ngithi ngqim. Ukhiphe insimbi nqaphe kimi uthi ungizele ngamabhazi kuvalwe ngehlahla kini. Bathi raza fika to some rapper yenza khipha juba ne. Thatha zonke mali then phosa mlilo ziva nen like blow for blow your favorites bazongithobela like. Dinga neng nomlilo unkulunkulu unika usathana mambibane. Spilly young see unruly. Bar for bar group your favorite rappers into groupies. And truly ni rap in devishani style esoto. Yonke into enyenza yi fake ngama China uncooli. Bangivuma kuma feature shoot sekuzoduma izulu. Namabhinca seyaspitha selokhu kwaduma uzulu. Ngibhubese liqoshisile kudala ngimdina uzulu. Akekho uzonivikela kimi bafana bami nidinga uzulu. That's a sharp tongue preaching. I swear you owe me big tides. Big drip, big wave, big tides. All turn ghost against the North Coast goat. I swear your boats won't float. I'm from a very nasty seaside.